were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
Ụmụ Ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu asị m ka udoziri unu n'ụbọchị nketa na anyịnwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo n'anyị nwabụ ndị kwere n'ihe otu kwuru n'anyị nwabụ ndị agha sị na anyị bịara n'ụwa ihe anyị bịara n'ụwa a imekwa ka ndị Igbo dịkwa mma ọzọ. Mana anyị mana ndị mmadụ aghọtaha na ya na ha aghọtaghị ihe a na-ekwu ha chọọ ịma na anyị adịghị used to queen bom na anyị adịghị used to queen bom ihe ọbụla na-ekwu queen bom queen bom na ọ bụrụ otu a ka esi emere ndị ọdịnala ndị ọdịnala na-ewe ihe bịara ka chi si wee kee ya otu anwụ si awa ka ndị ọdịnala si awa na anyị wara ka anyanwụ kama na ndị be anyị anaghị afụ n'ife nke ha ji afụ na nzuzo ihe ha kpọrọ ọkụ bụ anyanwụ otu anyanwụ na-acha na ọya ife ha fụrụ mana chefuzie na ọ bụrụ na anwụ achaghazi echi echiere ọ bụrụ na eletrik enwughọzi ihe nyị na-eji ikirikiri kekwere ihe ị ga-afụzi onye isi na-afụkwa na ụzọ ụmụ ibe onye isi na-afụ ụzọ wa ya o ji afụ ụzọ bikos lif wọd ị na-afụ na the et gee ntị o gekwanụ ntị ọfụma ya ọkụ ifuru ihe aha na-ebido na et aha chee ka mbute bọọdụ ma ịmana enwere ike a na-ekwu ya otu ọ dị eti anwụrụ fụrụ ihe bidoro et bụ i e na-esoghekwa ya arụ anti h et oke wepụgodi th aha onye gị ya i weregodi h aha tinye n'ihu mbido onye gị hat ihe ahụ sound wave et sound wave oke elektromagnetizm gịnị ka ọ bụ wave eji ekwu okwu na redio gịnị ka ọ bụ ụmụ ibe bifo ị mara ihe gbasara ụwa ị ga-amacha ihe a niile ọ ebe ahụ ka ezoro ihe niile ezoro ezo mere na ndị be anyị afụghị ndị isi ojii anya maka gịnị ha aghọtaghị ya m na-akọ ndị igbo ghọtaburu ihe ndị igbo ma ihe a kewere distri ndị igbo ma ya si nsi ụwa kama na ọ ihe anyị na-achọ ịgbara ndị be anyị ama taa, mana ha ghọta ihe a na-eme. Ndị Igbo na-eme agụọ gbụọ mụọ nwa aba ya afa. Ka ihe mere e ji aba nwa afa, abasịa ya afa, ihe ọzọ wee bee ya ugwu, ebesịa ya ugwu, ọgba nje, agụsịa ọgba nje, agụọ iyi ụwa, agụsịa iyi ụwa, agụọ ịrụ agwụ. Ụmụ Ibe, mana ndị mmadụ amaghọ na ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ. Kedu ihe e ji akpọ mmadụ ọgba nje? Mgbe ahụ ebesiri ya ugwu, the next thing ka ihe ga-eme nụ. Ị na-anụ maka ọgba nje, ọgba nje ị na-anụ bikos ndị Igbo na-akpọ ya ikpeazụ, maka ndị afọ ha bụ ikpeazụ, ha mara ihe bụ ikpeazụ. Ikpeazụ, gịnị ikpeazụ? Bụ na agwa ndị mmadụ na laịfụ bụ proses. Gịnị bụ ikpeazụ? Ndị mmadụ, ndị Igbo na-azụ ikpeazụ, ọ bụrụ mmụọ mere invent. Gịnị bụ ikpeazụ? That is judgment of the past. Judgment of the past, ya bụ ikpeazụ. That's why a ga-asị ka eje gbaa afa. Mmakọ ngwasi unu the common one, ngwasi egi the mythological part of it and the hominry. Mgbe ahụ a sị ka eje gbaa afa, eje gbasịa afa, a sị gịnị na a ga-eje chọọ na enwere ihe a na-achọ. A sị na enwere ihe a ga-eje chọọ, a ga-eje chọọ ihe nwa. E nwere ndị na-eme a na-agba, a na-egwu ya, asị a na-egwu ya, a na-achọ ya, ọ na-agba. A na-egwu ya, ọ na-agba. A na-egwu ya, ọ na-agba. Mana ndị aghọta ihe na-eme ha amaghị na destiny was simple allegory to keep the culture going. Ọ sị ọ bụrụ na enwetaghị destiny, destroy ya ya, na ihe ahụ na-eme we continue. Na a ga-enwetarịrị ihe ụwa ahụ, enwetara ihe ụwa, e destroy ya dị ihe ụwa before the nwata ahụ wee nwee ike ịnọkọ ọfụma. Ngwanụ now, ịchọ ịmata ihe bụ ọgba nje, gaa chọọ ya n'ihe ụwa. Ọnwụ ịmata ihe bụ ihe ụwa, ịmata ihe bụ ọgba nje. Mgbe ahụ a na-eti mmọnwụ, ọnwụ na itiri mmọnwụ, ị gaa n'okoro mmọnwụ, a na-eji azụ aba n'okoro mmọnwụ, anaghị eji ihu. So ana nje wụ something of ihe ihe azụ, nje wụ ihe azụ. So gịnị bụ ọgba? Fuse with the past, that means mburupụta ụwa, pathological reincarnation. Ka ihe mere pathological, bikos m gwara ụlọ na you create your future na iche na egwuregwu ka ndị gwa m not playing. Your future life you create it now, bikos ọ bụrụ na ịma about element, ịma na element na-aga cycle, but e nwere ike mara about element. So you use some light ọnwa na-acha n'elu wee na justify the world. Ọ bụrụ ya, all fake. So ọ bụrụ na ịba afọ ahụ a na-aba nwa ahụ a na-aba ya wụ just guideline ka a na-enye nwa ahụ. A na-enye nwa ha guideline, all these things based on myth. Life, physical life you live is mythology. Ọ bụrụ rị, it's like movie. Physical life you na-elive movie, television movie ka ọ bụ. So ọ bụrụ na anyị gosi ya nwa ha afọ, next thing bụ ibe ya ugwu. Gịnị bụ ibe ya ugwu? Ugwu ahụ a na-ekwu wụ gịnị? Ndị biri ndị nwa nwa bekee nwekọrọ information si unu na Moses gara n'ugwu jee bute nke ha na-akpọ ya. Iwu ọ ga n'ugwu jepụta iwu, mana ọ bụ n'ime iwu ala ndozi ọdịnala ka ụ ga-afọ the real hidden history of that ugwu a. Amaokwu, 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 ọhịa okwu Enugwu, bikos na ọ na Enugwu ka Moses ji ejepụta the iwu. Mana n'ime akwụkwọ iwu ala, ọ gaghị abụzi Enugwu bikos na ya ewere gị Enugwu wee mee esteti, mana ọ dị sentin ka ọ bụkwa. Mana ọ wụzi ama ukwu. Gịnị wụ ukwu? Ụmụ amaha na ukwu buru ibu. Ukwu wụ ugwu. Onye ka e ji akpọ ya ukwu aha maka na ihe buru ibu ukwu. Ukwuye, na-abụta ukwuye, bute ha niile. So n'elu ugwu ka ị kwesịrị ịnọ, bikos ọ n'elu ugwu mmiri na-eme iji gbaa mmiri zoo too ebe niile. N'elu ugwu mmiri anaghị etoru ebe ahụ, ebe ahụ ka ị ga-anọ wee na-ere anya. Ebe ahụ ka Moses ga-agaje bute dati iwu ahụ. O wee sị gị circumcise ya ya, I will translate it into practical life. Ọ bụrụ real, ugwu a na-ekwu the mind, circumcision of the mind, but ka ọ dị n'ime ka ọ dị n'ife. Mmadụ one ga-agwa m why ọkụkọ akwa ọkụkọ akwa ọkụkọ ji wee bụrụ the same thing akị itiwa akị ịta mkpụrụ dị ya n'ime ọkụkọ akwa ọkụkọ na dịka akị ọkụkọ gbọwa dị akwa egbe abịa buru dị nwa waya egbe ji abịa eburu nwa aha ọkụkọ gbọwara na akwa waya ọ naghị eburu nwa ndị amụrụ amụ waya o ji wee bụrụ nke a gbọwara na akwa ka o ji eje buru. This is another information given you by nature for you to know what is going on here. Ka ị na-aghọta ihe na-eme but ntị jiri anyị isi eke gburu anyị. Kedu ihe ndị Igbo ji wee si unu na eke nwere diamond? O nwere allegory anyị kwuru mgbe mbụ si na eke na-ebu diamond nọ na oburu ya odosa wee na-afụ ụzọ. Unu afụrụ ga ekebu diamond bifo mba but ndị Igbo si unu na eke na-ebu diamond na akpagharị. Ọ sị na e nwere ndị na-eburu ikwe ha buru ikwe kpuchie ya otu a eke aha ga-apịagide n'ikwe aha apịagide nwụọ ha jee buru dị eke. Ihe a bụ allegory Igbo allegory ancient one ama mma ndị nkịta ama mma amazikwa ya. So a gụsịa nwa aha afọ ahụ next one wee be ya ugwu circumcise circumcision so that nwa anụnwa ga-adị lo and behold. After that the judgment comes. Judgment aha bụzi ọgba nje aha ọnwụ na ọgba nje aha na-eme ya ihe ahụ pathological reincarnation ihe a na-akpọ ya bụ mbụrụpụta ụwa onye wa most of bicos ịmana that name bụ allegory ndị mmadụ ewezi ya as practical that's why ụna amaha na 99% of ndị bible ọgba nje bicos pathological reincarnation ọ ihe a na-akpọ ya njọ gị njọ ịbụrụpụta ụwa njọ iburupụta ụwa kpọtụ ịmagonu religion bịa gasasị evrytin wepụzie from reality tizie intonance werezie meat mee reality onye ọbụla ji weba n'akụkụ. So this njọ iburupụta ụwa na the next one bụ iyi ụwa iyi ụwa gịnị iyi ụwa wa omenani iyi ụwa omenani bikos wy ọgwụ nya nwa bụ achara bikos n'ime mmiri ọya ka e ji asị ụrụ na ọgba nje nụrụ dị na mmiri na dion na mmiri ahapụbụ ya aka these are allegories because why the fire is inside water the fire nọ n'inside water ọya ka o ji wee sị gị na ụgba nje nụrụ dị na mmiri because the fire is inside water unless me wepụtara the fire inside water only when the ụgba nje can be free because ụgba nje is been tied down based on their past life. Ihe na m akọwara ụlọ twins already you know this thing and hear them but ịmara ihe o meaning. Kedu ihe eji wee sịgị na ọgba nje nụrụ dị na mmiri why or coincidence? Ikuku ị na-ekuru as oxygen this oxygen is nothing but hydrogen inside water the fire inside water burning ka a na-burn ka a na-eme evaporate ha na-eme na-ebupụta this oxygen ị na-ekuru n'ume. So ọnwụ na ịnwụrọ dị si omenani as a guideline how do you restore the ọgba nje you cannot restore the ọgba nje because the ọgba nje ka na-asufer from nke o mere eme before old life ka ọ ka na-asufer because ndị igbo ọ bụrụ mụnwa I'm not making it up igbo believe in reincarnation ndị igbo believe in reincarnation so reincarnation pathological reincarnation bụ na otu anụnwa anyị sikwa emekwe today na tomorrow we will confront this thing anyị nyocha nsi ụzọ na tomorrow we will confront it igwe unu nke bụ eziokwu ị naghị agbata ya n'ọsọ sọ ka mma now elia the better kịta chikadị dozie the road dozie ụzọ anụnwa and the only way ị ga-esi dozi ụzọ bụ achara aha enyere gị omenani ịrụzi agwụ ya wụ ọdịnali ọnwụ mgbanwe ọya ka a na-akpọ baptizim baptizim a na-eme eme onye nwa bụ ịrụ agwụ nothing more nothing else onye bụ ọdịnali onye nwa nwere teachings nye nwa nwere teaching ordinary teaching omenala bụ practical omume nke a na-eme eme enwere practical and teaching onye ka eji wee nwesie all those things a na-akpọ alomchi which is ụlọchi which is the house of the god nothing more nothing else. Nothing more, nothing else. Kama na for you to have a practical life, we have to allegorize this thing to create life because the world is formless, is empty and void. Earth is empty and void. Nothing is. Nwe ihe dị here. everything we created them. So how do we create life? We begin to make these things allegory into a reality of life. People confuse them and begin to live them as truth. That is the problem. That is the problem, because here is empty and void and dark. Once that's why ndị Igbo na-asị gị ịchafụ isi. Gịnị bụ ịchafụ isi? Why o ji asị gị, if you are going to the house of God, you cover your head. Why? With ịchafụ. Ịchafụ bụ gịnị? Onye mara ihe bụ ịchafụ, ịghọta ihe a m na-ekwu na. Why? Because outside is darkness. You are covering your nakedness. That's why they say, if you are going to the house of God, cover your nakedness. Your nakedness is what you call light. That is your nakedness. That's why they say you cover it. Ịchafụ isi, ịjafụchi isi gị. Ịfụchi isi, ịchafụ, ịjafụchi isi, isi. Because darkness is what you see now. That is darkness, not inside. Enlightenment is innerlightenment. Innerlightenment, not outside light. Outside light is sun, is an illusion. It's sunlight, not light. It's sunlight or electricity created. Remove the sunlight and electricity, what you see? Darkness. The house you see we build, the motor you see we build, the plane you see we build. So ukwu isi dị ebe ahụ, anụmanụ is the same thing with us. So all these things are chemical reaction. They are nothing but chemical reaction. Chemical reaction, nothing more, nothing less. The life is formless, empty, and darkness. So the light is inside, not outside. So, but when you burn the water, then the evaporation lead to enlightenment inside, not outside. So ihe ndị Igbo nyesịrị anyị, enyere anyị like ịgụ afa, a na-aba afa, a na-aba mmadụ afa. Aha a na-aba mmadụ wụ the direction, all the day for remembrance. That's why ndị mmadụ na birthday today, we just knowing the reason of the birthday is for remind, to remind you your journey. To remind you about your journey. That's why you make birthday every year, remembrance of your birth. That's why you make birthday. But people make birthday and call champagne na aṅụ nkwụ na ezuzugharị. But ọ maghị ihe a na-akọ. So the second one we bụ ugwu, circumcise. Ndị Igbo si n'onye fere eze ka eze na-eru. The third one bụ judgment, ikpe azụ. To judge you of the past, ikpe azụ. That is judgment. Ndị Igbo na-azụ ikpe azụ. Onye ka nwepụ ndị ụka na-akpọ Levite, Leviticus, the Levite. Oru, ọrụ. Kama na ọ na-akwụkwọ iwu ndị ndozi ọdịnala, iwu ala. All these things will practically explain. There, ihe na-enye ụwa theory ka m na-enye ụnụ about the book coming out. Ihe a m na-ekwu ya in the book of ndozi ọdịnala, iwu ala. Onye ka a na-ekwu okwu ya. So ka m ngosi ụnụ nwa chai. Ihe a bụ iwu ala. Ihe a bụ iwu ala ndị ndozi ọdịnala ka m gosiri ụnụ ihe a. So anyị anaghị akọ tu ịghọtago. Ihe anyị na-agwa ụnụ bụ practical step. And onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala kwere n'ihe otu kwuru, anything about technology a na-arụ n'ala Igbo, anyị ga-arụ technology from zero. From zero, onye ọbụla nwere akara aka, ọgwụ onye kwere n'ihe otu kwuru 120%. Even though if we die tomorrow, then we continue. That's why I chọrọ ndị so honest and the practical. So that ọnwụ na echi anyị anọghọzi, this thing will move on. Ọ bụrụ ndị nkịtị, gịnị akwụsị okwu, ịlahụ ụla sef omere ihe ọzọ. Ọ bụrụ achọghị ụdị ya na kingdom. In the beginning, there was the earth, sound wave. So the light wave was produced based on this gas inside the water. The gas inside water, the void inside water, explosion inside water created a light wave. So in the beginning, there was earth. So the God created or separated the light from the earth, because all the ime ebe ahụ ka ebe n'ime mmiri ahụ ka ọ nọ may explode, light ji wee pụta. Light ya na-ekwu inner light, ọ bụrụkwa anyanwụ. Because anyanwụ ordinary explosion na-acha acha, na-acha ọkụ. But what about the mental state a na-ekwu maka ya. Ọ bụ na ndị mmadụ aghọta ihe a na-akọ, that is the problem. He need your explanation. So n'ime akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala na-akpọ iwu ala, you will practically explain. Ọ bụ na nke ọzọ a na-akpọ ndozi ọdịnala, ama ndị ndozi ọdịnala, which is based on omeji na achara, practical direction, ị ga-esi apụ ndụ. Ọ nke ọzọ a na-akpọ ọha na eze, fọndendu, nke ahụ fọndendu, for the teachings of ndendu, ndị ga-abụ ndendu, maka na ihe abụrụ ihe nọ nso, ihe abụ ihe ọha niile. So ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ uru, anyị ga-echi ya all of them based on part by part, bit by bit, so that ihe ọbụla anyị na-eme odo ewu na ọhụkọ anya. Agriculture, we will do. Technology, we will have them. From zero. From zero. Ihe abụ ihe nna nna anyị ha mere mgbe ndị gboo, ọ bụ ihe anyị bịara ime. Even if, ọ bụrụ na ọha nwaji mere, anyị nwanọkwa ebe a, anyị nwanọ, because life is one. Yesterday and tomorrow is the same thing. Today is now. Now is the moment. So all life cycle. Anyị fụrụ na ndị mmadụ etufugo the information. That's why we are here. To restore the information back and give it to the people who need that we go. Nwere ihe anyị na-ebe eme. Nwere ihe anyị na-ebe eme. Ndị mmadụ na-awụgharị life ndụ ndụ ndụ. Kedu ihe ọ bụ? What is life? Life is a story told by an idiot full of sound signifies nothing. And what? And so what? So the journey is about movement of light. Enlightenment, inner mind. So if we bond the soul, I tell you, nwere ihe anyị na-ebe eme. But you must move towards light. If not, you die. Die, you are about to skin die. You die mentally. You die inner self. Okay, the Lord, the Lord. Mother, the Lord, the Lord. Come, the Lord. So already you are dead. What about the flesh? Because oku ime mmụọ oku flesh. Oku ime mmụọ flesh born. Because mmụọ is the thing holding the body. Body is nothing. Nobody. Body emere ihe ọ bụ. So all the mind na ata dị ahụfụ. Once you are suffering, all your mind na suffer. Obro the body. So if we bond you light, if we bond light, then light become light. Every information about life, we have them, all of them, because we are within the life. But only people who hear the call and pick the call will be added into the Congress. Nothing more, nothing else. E gosiri m ụlọ ọkụkọ Chiomo. Kwe fụrụ ọkụkọ aha Chiomo. Nwanyị ji wee tinye ụka aha Chiomo ebe ahụ. Why? Because why? Ọ bụ ihe a ka a na-agwa ụlọ about ụmụazụ, Jizọs Kraịst, ụmụazụ na-emebisi ndị mmadụ isi. Confusion everywhere. Ndị mmadụ aghọtazi ihe na-eme. Nwanyị ọkụkọ ji eyi akwa. Nwanyị ọkụkọ ji eyi akwa. Nwanyị egbe ji eburu ọkwa ọkụkọ. Nwanyị o buru ndị ọzọ. Nwanyị o ji wee bụrụ nke aha akụwara akwụkwọ. Kedu ihe anyị na-etiri aki were ata? Ị mara anyị na-eti aki mgbe ndị ochie, anyị na-eti aki. Kedu ihe anyị na-etiri aki? Ihe ahụ chee infomeshọn edebere gị. Kedu ihe nna nna anyị na-asị na mmiri dọrọ onye na-eju dọrọ nwa nkịta? Ejuwu ihe dị n'iro. Mmiri iju na-agba, mgbe ahụ iju na-agba, deti wọta aha dị n'iro, ọya bụ eju. Anyị na-eji akpamkpa eju na ele ndị mọni. Ndị Igbo na-asịkwa dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi. Gịnị bụ mbara? Mbara ezi, mbara bụ ebe ezi bi. Outside ebe ezi bi. So ọ bụrụ na iri ihe arị na mbara ka ị ga-ebi, ebe ezi na-ebi ka ị ga-ebi. Kedu ihe eji wee gwuo unu? Nke a wụ n'ime ama ndị ndozi ọdịnala, n'ime iwu ala ka ọ ga-adị. Ọ si unu na amụrụ unu na mbara. Mbara na mbara ezi ka amụrụ gị. Mbara ezi a na-agwa unu bụ, ọ si unu na maka ndị zuoro infọmeshọn anyị ka m na-ekwu. Ọ si na you are created in garden of Eden. Garden wụ gịnị? Garden wụ ugbo. Ugbo ebe a na-akọ ugbo, kwa ịma. Ugbo wụ ugbo. Ugbo wụ ugbo. Garden of Eden. Gịnị bụ Eden? Ide mmiri. Ugbo n'ime ide mmiri wụ mmiri ruru unyu. Inside boat. You were born inside boat in dirty water. Gozie all those stories ka ịfụ ihe mere ebe ahụ. Then ịma na ihe nna gị bụ truth. Nothing but truth. This is pure revelation. O ji wee kpọọ ya Ọnịcha. Ọnụ Ịcha. Ị gaa n'ebe ọbụla e nwere mba ala, ị ga-afụ Ọnịcha. Gaa na Mbaise, ị ga-ahụ Ọnịcha. Gaa na mba ala, ị ga-afụ Ọnịcha. ọnụcha nwere ihe ọ pụtara from A to Z Igbo land we book. Ọwụ ihe ndozi ọdịnanne wetara unu ihe unu nwere enwe isi own ọwụ ihe unu nwere enwe ihe anyị bịara bụ to give it to you as the way it is because ọ dị there. Kama na ihe anyị pụtara ụwa wụ to just purposely do this thing. Ndị Igbo ji wee kpọọ ya abịa ama simple mean revelation nothing more nothing else. Abịa ama simple mean revelation that is Anambra, Enugu, Imo, Owerri dị na Abia steeti onye nwa Abia ama nothing else. All the revelation. Nwa bekee si go book of revelation because the Ima we know what we have then take. Nna agwa unu ịchọ ngwa gị everything about this ihe ndị ndị adịrị na akwụkwọ I will tell you from A to Z ihe dị n'ime Koran, ihe dị na Bible, ihe dị na Torah, I will tell you all of them. Because anyị nwe ya we wrote it. Anyị madere ya that's why I can tell you. Ma gwa gị the book of John, gwa gị ihe ọ pụtara. Gwa gị book of Mark, gwa gị ihe ọ pụtara. Gwa gị the book of Matthew. The first book is Luke, is the book of son. Mana a ga-asị unu Matthew, Mark, mba. All Luke, Mark, Matthew and John. From A to Z, I can tell you. Ọ bụ Igbo land, ọ Igbo language ka e yuzuru wee dee their akwụkwọ. But ha agaghị dee n'ụdị iwe tomorrow ka ị bịa zọba ya azọba. That's why they change many things inside it. Ha changed so many things so that ị ghara ịghọta ihe a na-akọ. Mana iwu ala, ọ bụ na iwu ala ka ị ga-afụ the real one bụ your own language dere isi ewo. So ihe a ka ndị a medere anyị. Ọwụ na iwu ala ka ị ga-eme ịgụsịa iwu ala isi hei. So otu a ka ndị a si eme maka na nwanne onye anọghị mgbe ebe e nyere ozu ọ na-esi n'okwu abụ mana ọ mgbe ije jụzi onye afia wụ ikpeazụ kedu ihe bụ ikpeazụ ịgazie na akwụkwọ nwa bekee si kedu ihe wụ Leviticus ịgụchazie ikpeazụ akwụkwọ ikpeazụ ndị iwu n'iwu ala ndị ndozi ọdịnala ebe a nke ị ga-asị so Levite a na-ekwu okwu enweghị dị ihe ọ bụ so ihe aka ndị a were dee ebe a wee were napụ anyị ndụ for the whole life. Kama na ọwụ ihe a na-akpọ ya bụ judgment. Ọ gba nje ka ebu. That's why they cut you. Because life is about agency. We are agency of life. That is why the government in first place to government was formed for agency. That's why if a flag ha na-efe. Flag government represent the symbolism of God. That's why the letter G represent government, represent God. Mgbe ọbụla ifuru G, letter G represent ruler. Somebody that anything that rules. Oh, here the letter G represent it. Then the flag and represent the appearance, the image of the ruler. That's why you see the breeze na-ebu, the flag and a shake. That is I am. I am that I am. Nothing more, nothing less. So the agency, if you are either you are with us or you are against us, simple as ABCD. Either you are with us or you are against us. So it's about fire movement. Fire na-emeri ihe ọbụla. Fire wins everything because fire rules. Ndozi ọdịnala is about fire movement because fire rules. Nothing will stop fire, never. Even fire inside water forms you. Fire inside water forms you as person. So fire never quit. Even though ịnaghị afụ ya anya, were mma gbuo n'okwute na isi ifụ ya. Were mma gbuo mma n'okwute, you see the fire. Odoga anya na fire is present, ever present, never disappear. So unless your movement is about fire, then come, we'll take you because our movement of light. Ịbịakwa ebe a ya nonsense, fire will push you away. Push you oge ndị ọgba nje, ị gara ọgba nje na ọdịdị. You tie yourself down, ị tie onwe gị down. Ọya ka eji wee dekwara ụnụ n'akwụkwọ sị na if you mess up, I take it back away from you. Yes, that is nature. Ọ bụrụ about somebody saying, that is how nature is. The higher element eat lower element. Simple as ABCD. There is no cry here. You cry is about emotion. Crying is emotion. It's emotional something, nothing more than else. Ọ bụrụ real. Cry is not really. You have emotional behavior. Ọ ihe ọ bụ. So what you have is emotional behavior. Ihe ndị ntakara ihe ụmụazị. So I akwa na ebe bụ ihe ụmụazị. Akwa bụ just emotional act. Nothing more, nothing else. Either you are in or you are out. Either you are with us or you are against us. That is pure natural life. so ọ bụrụ na ị mara the nature of life nobody will fool you. If ị mara nature of life nobody will fool you with God, with Satan, with whatever, nobody will fool you. O nwere onye ga-efool gị bikos ị mara ya. That's why na agwa ndebe anyị lay low, stop, stop, quit, and begin to observe. Begin to observe. Ị ga na-ene anya, ị na-ene anya, ị burugodi ụzọ free godi yourself from the ọgbanje pia. Ị wepụtago onwe gị from that water. Igbuo the husband or he divorce or the husband inside water. First of all, divorce or the husband, he divorce or the husband, then he be free. Oya ka na asun, go and settle the husband in the water, go and settle the wife in the water. That is allegory. Ọwa allegory ka a na-ekwu maka ya, because o mmiri, ọ na mmiri ka ihe a na-eme. Life anyị nọ na mmiri, anyị nọ n'ime ụgbọ mmiri a na-aga. So nwere ihe ọzọ dị ihe. So life a na-ebu ejegeje boys ewere na-asa ego, a na-asara boys ego, na-asara gị esi ego, a na-asị abịa abịa, anyị ejebe ka enye ndị gị nọ na mmiri, a na-ata ya ere ndị gị nọ na mmiri, elefọsụwa ya, a ga-arụrụ gị agụ, a ga-abụrụ gị ihe mmiri. Nna nwanne, if you don't know destiny, you can never explain them. You can never, because you don't know them. Yes, of course, Igbo na-agụ afa. Yes, of course, Igbo na-ebu ugwu. Yes, of course, Igbo na-eme ọgba nje. Yes, of course, Igbo na-eme ihe ụwa. Yes, of course, Igbo na-arụ agwụ. What are the meaning? Ihe m na-agwa ụlọ. Bikos m agaghị anọ ewu anwụọ n'ọgbụ. I can never. Agaghị m anọ ewu anwụọ n'ọgbụ. Unless my ama ya, if we know them, then we practice them. Then we know, because it's culture. We practice them based on culture, not based on reality. Because they are not. Kpọta ya afụ ndị nkịtị a na-eme unnecessary argument. Mmadụ na-ebu nna ya ụzọ abụ dị ọkpara. Mgbe ndị ochie, mgbe a mụrụ anyị, ihe a na-aba anyị bụ okereke nwe ugwu, oke afọ udu ụba, okereke nwe ụlọ omeji. Ịma ihe afa pụtara, ihe bụ afa, ọ bụrụ nọntụ, ọ bụrụ ife anyị. Okereke nwe ugwu is based on astro. Okereke nwe ugwu, ugwu, ugwu. Okereke nwe ụlọ omeji, omeji bụ banana, plantain. Oke afọ udu ụba, these are based on astrology. Ya bụ planetary movement ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụ ka esi aba ya afa mgbe ndị ochie planetary movement. Ọ bụrụ si onye amụọ na ọsịrị ọwụ ke ha na-akpọzi ya. Nwaanyị Sọnde. Nwaanyị Sọnde. Ka ha na-akpọ, amabụzi ụdị afọ a na-abazi na ụdị afọ a na-abazi na-asị ọwụ English dị ihe a. What kind of name is this? No more astrological name. No more. No more, no more, no more direction. No more omenala, no more ọdịnala. Nwanne ọ bụrụ otu a ka esi eme. Onye nwere ebe ọ na-aga enwere ebe ọ na-eru. Life is darkness and void. Life after life. There is electromagnetism, which is electro, electric. And magnetic, this is two, Amadi and Oha. This is two movement. Oha will produce through electromagnetic field. These two. You must know them. Iga ama resource of light. Iga ama source of light. But this thing will be explained. The wounded does not know. Iwala. Man, I got to explain everything. No, it's about structure of life. I was going to go to the guide there yourself. But I got to guide. But then you have to. Ọ bụ ngwa ga-ebu dị ngwa, you have to lead yourself. Ọ ha ga lead. Nobody will lead you. We are only giving you guideline for you to lead yourself. The destiny is yours, not mine. Destiny abụrụ my own destiny is your own destiny. I only give you guideline, advice for yourself, for you to move your direction with your life. All your life, abụrụ my life. So because we are agency, we are agent, we anyị bụ agent, we are agencies. So agent ihe anyị na-arụ bụ just to let you know, because now maka ndị ọgbanje ha dịgoro tru, maka ndị ọrụ ha rụchagoro ọrụ ha, ndị rụchagoro ọrụ ha, ọ bụrụ na ịrụsị ọrụ nke gị, then you move. So the message is about those, their prison is already ending. So the message, they will absorb the message and use them. But ndị prison ha ka dịkwa high. The thing we go here, ọha ga-asị gị hapụ daga ọ mara ihe ọ na-akọ. Rapụ ndị ndozi ọdịnala, rapụ nka, because and ọ ga-try go deceive old people, but you can, the human being cannot deceive them. Only bird of the same feather flocks together. Ị mara? So people ị na-adọkpụrụ bụ people dịka gị. You can only take those who are the same feathers with you. so all those people ndị ị ga-enweta nwe wit asị are those people who believe in lies because ọdịka ọ dị kpọsa ọdịka ọdụ azụ. Ọnwụ na ị bụrụ onye eziokwu nwanne, mmadụ tụrọ gị asị ị ga-asị ya nwoke ma ị na-asị asị. Mana ọnwụ na ị bụrụ onye asị, ị gaghị ama mgbe a tụrụ gị asị. That's why you see majority of the people moving towards destruction because they are liars and deceit. That is why jeje na ebe onyeisi redu onyeisi, onye isi anaghị edu onye isi nwanne. If light is about sun light, then ịdaba iberibe. Ọnwụ na anyanwụ ka ị na-afụ ụzọ wute anyanwụ. No, use the sunlight to see road. Oyi ha gwara gị asịghị gị soro ya. Use the sunlight to elevate, to activate the inner side, inner light. Enlightenment, Oyi ha ọbụ. So ndị ozi ọdịnala bịara ka ọ dịrị anyị na mma maka ndị ọ bụ maka na anyị nọ n'elu ịnyịnya. Anyị nọ n'elu ịnyịnya n'elu enyi ka anyị nọ. Sọsọ ndị kwere n'ihe otu kwuru, not everybody. The message is for everybody, but only people ka ga-eme ala ahụ bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru, because that is natural principle. Atoms go towards where atoms is. Element move together. No. That is only way it is. Element move together. Every element move together. Enwere nke agụ na agụ na-eje, ọdụm na ọdụm na-eje, enyi na enyi na-eje, oke na oke na-eje. So bed of the same feather flocks together based on natural principle. And the lower element are victim. Lower element are victim of the higher element because one must be food for one. Akpọrọ ya anụmanụ, anụmanụ. That is tools for food. That is what it is. All tools for food. Food tools. So either you go for light or you go for darkness. It's up to you. Lo dikwa ru nwa ibe.